Tani ude baby weka, utachelewa kwenda kazini Kwanza nasema nipe mala moja mbili tatu Nasema tena nipe mala moja mbili tatu Tafadhali nipe mala moja mbili tatu Tunipe, sunipe Kwanza nasema nipe mala moja mbili tatu Nasema tena nipe mala moja mbili tatu Tafadhali baby nipe mala moja mbili tatu Sunipe, sunipe Kwanza nasema nipe mala moja mbili